love you, baby. Oh, I love you, baby, yeah, yeah. Una tabia za kupendeza roho, tabasamu la kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzia hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my head when I see you in my dreams when I sleep. You're the one I'll be waiting for, my love. Deep down in my heart I believe, unani feel na ku feel in me. You're the one I'll be waiting for, my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Wewe nachakuwa sisemi na sisemi, oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Oh, sisemi na la la la. Oh, I love you, baby. Oh, yeah. And even though I've never been before, many find alone you and in my penzi. Baby, you know I love you. I pass no one above you. I need you in my life forever and ever. You're always in my heart. We're meant to be together, me and you. Oh, me and you. Yeah, uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Wewe nachakuwa sisemi nao, sisemi, oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Yeah. Oh, sisemi. Oh yeah, yeah, I love you, baby. I love you, baby. Snake show.